kumanika kuwa bakazi wandi mbongo ne bwalwala mmala banti ono alwadde ayagala omusawo omulala alwala nempyonga yebbuguma yo yali akafuba kamiliyoni ngamba nti abakazi akwana balwana ekirwanyi omukazi nze nkimanyi kizibu okuyiga kati nva safari genda mufa munsange bimami buli omwannize banneesuuze ndabye n'amasanyu namba ttaano njagala nkulabe soka wa hasfin nambozimanyi kyanga nkyange switi haspa njagala nkufune olabika oli bulungi oyina kyogamba
yadde oli baffe naye munnange nsaba nkutuuze omanyi omukwano oguli gwogulagala bakyanjawulo nze bwojje wange nze nampulira mbu n'amapensi naye g'ovaawo ngalaafu yange njisiba ekkubulu sikyalina kyakukola buli omu akimanyi tuli mu faamu
naye kitidde olina amagezi amazibu okgalaba kizibu okkumanya nti oba laafu yo yeesulise wano nze bwojje wange ondaga omukwano ne mpita allah kizibu okkumanya nti muba oyagala ndi wa mukaaga kati ndeeta kiteeso saba baffe sala ebiyungu zange oba ssaawa nze nja kuyinza
vamumaneja kirowooze kotuwa ebiyungu koyo okusuubira ntyo buli kadde ntyo bajja wange gabe ebiyungu nange ntegeke nti leero lwange obuli azamanya nange nkukoye kikyonkola otyo
namba mukaaga wamma weebalege sebo wange ekyo ekiteeso kirungi nnyo mujja wange kabongereyo wabula olabika wafumba dda mujja wange teweegaana ne bamaama we baafumba nga buli omu abana ennaku ze saba ebiyungu taata waffe buli omu akwetegeke olwo nange nkwekkutire ekyo ekiteeso kirungi nnyo
bamumaneja kirowoozeeko tuwa ebiyungu koyo okusuubira ntyo buli kadde ntyo bajja wange
sibirungi birumya nnyo asooka paka waggulu